DatiMsafi.com.
Kama utani tayari umeumaliza mwendo, umetwachia uzuni la kwako walitozibika pengo. Yani kama utani tayari umeumaliza mwendo, umetwachia uzuni la kwako walitozibika pengo. Jamani nalia mama nalia, mbona siamini tayari umeshapotea. Nalia mama nalia, mbona siamini tayari umeshapotea. Nalia mama nalia, mbona siamini tayari umeshapotea. Nalia mama nalia, mbona siamini tayari angekwepo rafiki nisingewaza. Rafiki kipenzi niliyempenda. Jamani dunia, we dunia mama, we dunia, dunia mama. Jamani duniani sote ni maua, duniani tumekuja kuchanua. Duniani sote ni maua, duniani tumekuja kuchanua.
Haya we jamani, hata baba alikuwa na baba yake, leo hayupo tena kimemchukua kifo. Na hata mama alikuwa na mama yake, leo hayupo tena kimemchukua kifo. Jamani kila nafsi sitaonja mauti, taenda moja moja, hakuna atayebaki. Na kila nafsi sitaonja mauti, wote tutarejea, hakuna atayebaki. Zamu yangu kiwa leo, kesho ni yako, wataumia marafiki, watalia ndugu zako. Zamu yangu kiwa leo, kesho ni yako, wataumia marafiki, watalia ndugu zako. Oh, dunia. Yeah, 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 dunia. Oh, dunia. Yeah, 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 dunia.
Jamani duniani sote ni maua, duniani tumekuja kuchanua. We duniani sote ni maua, duniani tumekuja kuchanua.
Zamu yangu kiwa leo, kesho ni yako, wataumia marafiki, watalia ndugu zako. Zamu yangu kiwa leo, kesho ni yako, wataumia marafiki, watalia ndugu zako. Oh, oh, yeah.
The Mixing One, Touch on the Mix.